makwala yoshonangale ayike into singayenza thina emabaleka makwala yoshonangale ayike into soyenza thina ayabaleka makwala yoshonangale ayike into singayenza thina emabaleka makwala yoshonangale ayike into soyenza thina
Tata namhlanje na bathina siqhamuka phansi emkhomazi kaDumeza kuphukani lapho bafana bami iphethe nekosa lasembumburu kheliyani kosa kuphuka kosa bani awuphakama uthaya phezulu thaya uthile uthi ulasizwe lapho eshe 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 hayi bathatha I bring you ungala. Yes, I bring you ungala. Yes, I have a legacy. Yes, I have a legacy. Benzi running. Yeah, I bet you.